Yeah. Wow, wow. Yeah, sumeleli mali. Wow, wow. Sumeleli mali. Wow, wow. Yeah. Ulokuthi uyangithanda ukukhuluma ngomlomo, singadlala abafana khuluma ngezenzo ndoda. Wow, wow. Yeah. Ulokuthi uyangithanda ukukhuluma ngomlomo, singadlala abafana khuluma ngesenzo ndoda. Wow, wow. Tumeleli mali, funa ukubona lo thando tunalo. 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 Ngifuna imvula mlomo, i-notification yona ekhulumayo. Indoda exoxayo, i-notification yona ekhulumayo. Mina ngkotiswa yisheke, ungenamali webhuti ngicela uqhele. Sengathi indelelo, uthi uyangithanda kodwa uphethe nesente. Ngifuna imvula mlomo, i-notification yona ekhulumayo. Indoda exoxayo, i-notification yona ekhulumayo. Ulokuthi uyangithanda ukukhuluma ngomlomo, singadlala abafana khuluma ngesenzo ndoda. Wow, wow. Yeah. Tumeleli mali, funa ukubona lo thando tunalo. Tumeleli mali, funa ukubona lo thando tunalo. Tumeleli mali, funa ukubona lo thando tunalo. Tumeleli mali, funa ukubona lo thando tunalo.
Uthi angithumelele imali, ngacela uthando wena wabona ibank. Thando lithengwa ngemali, asafuna isheli, sayina amasheke. Yaphuza iyabhema, yabhema iyaphuza, so leyo ntombi angiyibheki. Komo zaba bazulu obola umpedu, ayisuka lelo washa ngilibheji. Ntombi shelela ubuhle bayo, kodwa ithathelwa impatho yayo. Ntombi ayondliwe kowabo, indoda nendoda izokudla unkosikazi wayo.
Ulokuthi uyangithanda ukukhuluma ngomlomo, singadlala abafana khuluma ngesenzo ndoda. Wow, wow. Yeah. Tumeleli